I'm me. Wananchukia leo mimi nimeanza kuchukiwa toka way back. As matter of fact, I don't give a fuck, cause hata nikihesabu baraka zangu na nikihesabu madui zangu napata baraka nyingi kuliko wao. I've been praying for that. My biggest fear is to forget where I've been coming from. Nilianza shule sikuwa na viatu, sikuwa na uniform. Chuo kikuu sikuwa na A, sikuwa na B, sikuwa na C, sikuwa na D, sikuwa na pesa, sikuwa na uniform. Lakini maisha naeza kukupatia funzo. Pata pesa tujue tabia yako unapata tumbo. Ukizubao na washo na nyonyo na pigwa nyundo. Na tuongei mpaka tuwe na chakuongea kula msunjo. Na pondonka jua kwamba maisha ni kupambana mwana. Haso na kujitoa sana, panga la kulinoa mwana. Maisha bata yapo tunasia kuendekeza sana. Miso tepe rapa kuingia Twitter kwanza kujibizana. Kijia gas na jia gas pia. Tusigani utantukana mbalo mimi sijawai sikia. Shubokia dundo mkoneshe tabia. Toka way back nilijua mini tunu kwenye hita snia rap bongo.
My people love me, yeah, took your way back. Naipata love ya mtani, took your way back. Kama kutuwa iti mtani, took your way back. Na kama kutu swaga baba, took your way back, yeah. My people love me, yeah, took your way back. Naipata love ya mtani, took your way back. Kama kutuwa iti mtani, took your way back. Na kama kutu swaga baba, took your way back, yeah. Mafanikio ni leo na on the way, yeah. It took me so long, wait, why not wait? Yeah, my dude keep out while he block my way. Yeah, na mumba mungu keshwe better day. Yeah, I remember mama told me take it easy. I had to go my right, last money way busy. Yonja ya nyuma baba usulize. Ukiwa na kula unombo simalize. You're not alone, you got your home. Yeah, pick up your phone when you feel alone. Look, I know you know that your dad is gone. Yeah, now window baba let you start your home. Yeah, man on my mind, man on my mind. Now I'm total fine, I trip for you wine. When Gingo was meant to steal it, does it meant to pack a ditty. So you know I'm down with it like woo woo. My people love me, yeah, took your way back. Naipata love him tiny, took your way back. Kama kutuwa eat him tiny, took your way back. Na kama kusu swaga baba, took your way back, yeah. My people love me, yeah, took your way back. Naipata love him tiny, took your way back. Kama kutuwa eat him tiny, took your way back. Na kama kusu swaga baba, took your way back, yeah.
Tangu nkonjuka naitwa famous way back. Nimeanza shika hizi bugana way back. Versace, Dolce & Gabbana, I'm not new to that. Kabla iziza mchino janja janza kuzileta da. Been in the game since I was a teenager. Didn't know about no A minor C major. But I said I'm gonna make my mama proud, nani meza. Now I live my life off this rap, I'm a legend. Alhamdulillah, I'm living my life. Na squeeze you sipone unada, I'm busy in Dubai. Mo naitwa landlord na siji die. Nilianzaga kwenye mjengo kabla ya ndai. While you feel you tani, now I'm living upstairs. While you thani weze kani wamepote. A cut from a different cloth, I got no pair. RPL Batman gwe.
My people love me, yeah, took your way back. Naipata love you, tani, took your way back. Kama kutuwa iti mtani, took your way back. Na kama kusu swaga baba, took your way back, yeah. My people love me, yeah, took your way back. Naipata love you, tani, took your way back. Kama kutuwa iti mtani, took your way back. Na kama kusu swaga baba, took your way back, yeah. Took your way back.